Real Decent Secure Huko Ulio
Money, money, money Imesababisha ni kutoroke Money, money, money Itanirudishe lituwe wote Money, money, money Imesababisha ni kutoroke Money, money, money Itanirudishe lituwe wote
Nyingi salam zifike kwa kukimwana
Kia afya nazani humzima
Kiricho changu nilinjie tutaonana
Nitarute akipenda maulana Hebu julize maisha gani yale Turugishi mina wezi zile Msozi finyura kamoja yani daily Mawazo tere sababisha nisilale
Money, money, money Imesababisha ni kutoroke Money, money, money Itanirudishe lituwe wote
Money, money, money Imesababisha ni kutoroke
Money, money, money Itanirudishe lituwe wote
Tulinyanyasika, tukasurubika Sio siri kusota nilichoka Asubuhi adikiza kinafika Tunashinda bila kinywa kufunguka Nikajiuliza nafanya nini nyumbani Hali kuwa sina kitu mfukoni Nikikucheki una mtoto tumboni Kama nikifa ye atarithi nini
Nikutoroke Money, money, money Itanirudishe lituwe wote Money, money, money Imesababisha nikutoroke Money, money, money Itanirudishe lituwe wote
Hivyo visenti kidogo vipoke Nime mtu mabatiria kulete Na vine pivya mtoto pokea Karibu nitaruti ngojea Najua mwanangu hamjui baba Toka ni mwache tumboni miezi saba Jituze we usije kuwa kahaba Ukimbe menda miuta nibeba
Money, money, money Imesababisha ni kutoroke Money, money, money Itanirudishe lituwe wote
Money, money, money Imesababisha ni kutoroke
Money, money, money
Itanirudishe lituwe wote